Don kettini studio Kalangu yande joyi no wittori mintaji sappo e joyi nani habaruji e fulfulde Korjanyalle modon habaruji men ndara filla fedde tende Frontex kanyum woni fedde dental de Europe waddo wadi do na patumu arano lede noga e jewon ko hawri hen noni crisis du konan crisis groupe du kan woni hono fawarjo himbe wadobe jewtaru yade kulantaji ko wadi be kali do ko be ji boko haram wadde le leydi nisha fawar joni yewtere men pindo hande en kalanto filla ko darto luma kollol remobe durobe e kala gollobe do filla ko darto barkeji ko hebete e laddeji batto on enan woni hore mun kenya won ko mabbita do en dan galdo nyeme yarna birno mi oni ono fawar jomi Ousmane Amadou ko janganto habaruji de en dan hono federation of Frontex yakara e pelele de Europe nen ne kay du latinde no wadda balla gam har filo ko darto hono da ndarugol nen ne kay ko nani ko ben darto do mun du no tawa e do filo ko darto de na gujji yaade e keri hakkunde leydi e leydi kany e dangeje dum du ko da ilun dubina de nay won ko fedde de na singa no waddi ko far joni hande de be ngadi hawrunde mab aran der do en gallu nyemey le no ga e joni ngani ko ngari kawri e de do hawrinde balli do ko hawrinde wattobe kalan kulan taje kewde dum du konda ni be kollan golla gal be ngadi gal enda non ni far jondu konna hikka o enda ni hono Frontex o enda fuddan golleje le leedi men Niger do enda be jojjina himbe latibe do wallobe e do filla ko darto kawjoto do golla gal enda kanji den paamen kandu dum woni nafaka mudum Fabrice Legeri goto e gollo mabbe nan ko haalani bandi men Habibou Garba
L'agence va déployer un office.
Agence amin o suboto sogeru leedi Niger mawnugo lilda ekkito dum wadi kenga ko garmi kaldumi e ministre kawjido cubaki e lildol sogerudu sogerudu wartan fudda golle mum der hitane hikkade denne no hani jomu halani fadde mum warde fuddude golle mum de o wari o gollidan himbe o feccira he mabbe andal gar o hebi der agence amin o do fi hawju kerol leedi e leedi omo wawi du ardi hawrine ekkintinol himbe to police be domobe keri leydi e hawjibe fi domul leydi fu bawi gari ekkito o gollidan du bandiraabe makko be leyde mu en cubi lildi nabe leyde tuba ko be lildi
ara filan de nagudu ase jabbido min kalani non do filla ko darto so geji leydi France jodo to wi to enan tilaberi nana ne ka be ngadan hon korto chapande jo yadde chapande jeetaton don du kondani wona e do filla be jaabe ngadda ballaga yaade soge leedi men Niger dur duggol e farjo kipitan de gonna wander leedi endan hande de endan montaji mabbe ko watto sappo loreji sogeji to ena France yi ama naati ele hoggo sogeji tawango nokkuto wete gaygaya wona kilo sappo tata ko mu etila ber tawur ngon woni gendarmerie nationale kanyum won ko do tibe be jey ton endam faande ni hara fedde tende crisis group kanyum du haali dow boko haram e fawar jondu konna be kala halaka ilunoga e jet lewru ndu e cikenya kanyum du fawar jondu artuna filla hono golleji ko wada ko be ngadi kambe enda be jewtini be tewti be kaldi e ko be jido filla mudum dum waddini ko fawar jondu konna bandimi rahilatu sumana kandu naati law majjum gam batte famana golleji mabbe ni jartu e ko be kaldo mudum nyalli kandu firde fulfulde
der durwo boko haram gomnati leydi Niger no hani tefa laabi gom ko hana wattude sogeji kona bombe be ton der leydi difa honude bombe be de gonga walliri amma dun nyami jawdi sanne sogeji duddi du mayi lumaku darnaangu der leydi difa e do wenu Chad uitiri sembe boko haram amma dun tampini himbe leydi din e sukabe ummatore mayri fedde de ni watti dane e gomnati e wallirobe dum to hokku cingol e hokkude domobe gom fu kaborde sembe be durwa endam sembida hakkune himbe tawabe do wenudu be durwa du no watta ko wurtibe boko haram be holare nati chaka mum en e himbe wuroji leydi din hanono ardibe leydi kalirno dum der lewru desembre der gartelo holare dedu be durwa to be mettin berde be himbe mu e mayi der fi boko haram o fedde de jami laabi lumaku ummintine gan jawdi hebo ko hokkata domobe leydi be walliroobe himbe du daro gonga e gonga ballira
nonni won teri hono himɓe laatiɓe du konnani ardiɓe pelle jingonoɓe suudu Baba laatiɓe kaen du waɗino batu muɗum e nayyi lewru février ko ƴaɓɓi ɗum yaadu ɗum ɓe ganno gam batte ɓe jaaɓe kokkoa hono faaro joni ɗereji ɗo ɓe gatti haajeji maɓɓe fuu e laamu leydi Niger ɓe keɓa wadde ɗum ñande nden ɗum saabi koɓe koƴƴi laawol wadde ɗereji ɗi ɓe gatti haajeji maɓɓe dow muɗum ɓe neldi keerol leydi Niger fuu gam batte ɓiɓɓe leydi yiɗuɓe walludeɓe deka juuɗe dow ɗereji ɗin endan ndenene ka haajeji maɓɓe koto capanɗe nayyi du kañum won koɓe mbindi ɓe neldi to ene suudu série leydi Niger filla areva kañum e faware jondu konna Niger ko tawa hen endam ɓe kaali no woddu konnan dow filla ko darto milliard ji kemɗi ko himɓe gonno kaala haala mum subaka Allah fo nde toye wonto mouradu mabɓe o tawa hande hen gamace Mahamadou goto e faware jondu konna ni hoore pelle ɓe nani ko haalni Assoumana Sina.
ɓiɓɓe leydi Niger no heddekugo junngo dow talkuru du min joɗɗini he dow laabi celeli dow laabi celeli no ɓura himɓe ujunere dokkuɓe junngo dow talki ɗiɗo min bawta paami himɓe foto heɓa sabi himɓe amin no nder reedu leydi din woɓɓe dow no nder gallu ñemay ɓe ɓeeɗo ngala no tefa kiite waɗe dow talki ɗimin jogii ɗi ñannde fuu min kanti min jaranɗi yeeso ICO on kan yottinta ɗum nder juuɗe avocat denko ɗi jaare to juuju kawjiiɗo e séri a leydi gaɗa mum dow min andinan himɓe kawjiiɓe e fii laabi séri a ɓe leyɗe yaasi e pelle gon hano CDAO en e union européen en ɓe fuu min andinan ɓe gam ƴewtinol waɗe dow dosiyeji ɗi gaɗaniido bandiraaɓe amin ɓe hawrindeeji jiwnanooɓe ɓiɓɓe leydi e tewtooɓe hakkeeji ɓiɓɓe aadama ɓe leyɗe yaasin hollimin kono wallan min gam kiite ɗe waɗe
nawontiri ANDDH kan woni fedde leydi Niger noon wonde no darni gam batte yitude hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe kañum ɗo haali ACO enen dow filla ko darta kippitanɗe gonɗe no wanɗer leydi Niger yaade e sogoyi leydi Niger ɗi enda eko wonno mursi nder muɗum caggal mum nduɓe kaali e dow ko darto faaro jondu milliard uji kemɗiɗi ɗi haala mum no haali ɗin endan e filla ko darto fa hande ndu konnan golloɓe mairie ji ñemey e nokku to ɗum tawa Ali Ñalli.
ANDDH fedde leydi Niger hawjiino hakke himɓe gaɗa tawi kaaki mum gom dow fiimo leydi Niger tawa nder mum bureau fedde de fooɗi hakkillo gomnati ngam waɗa bawɗe mum fuu ko watta kippitakiiji ɗi Boko Haram woni no waɗa ɗi soogeeji leydi keɓi habaru mum fadde majji waɗeede fedde de watti daane e gomnati darna laabi duro lobbo kam e soogeeji leyɗe yaasin gonɗi no gaddana leydi Niger balla dow fii hawju jawdi leydi ANDDH ƴami suudu députéeɓe waɗa taykaaki dow milliard uji keme ɗiɗi ɗi filla mum en wona no waɗe nokku fuu ngam himɓe leydi fuu annda no waɗi ANDDH holli mettal ɓerɗe mum dow torra e rafi jobdi ɗi gollooɓe mairie tawa nder mum lebbi jeɗɗini hannde nde watti daane du he hooreeɓe mairie ɓe durwa ɓe ada hoore saɗornan gollooɓe ɓe
to enɗan caaɗo a kandu ley commune caaɗo wona to enɗan région mo maradi tomon to derbi darbaji gaɗi naati hakkunde soogeji haɓɓiniɓe kañum e lekkoliɓe janngoɓe illu sappo e jeegol lewru février wakkati mo janngoɓe enɗan muyino wurtade gam hollude dow filla ko darto hono mburtakoɓe mboowi wadde ɗum enɗan ɗum waddi ko faar joni suka debbo ɓi policiru gooto laati ɗum jaɓa yaade e ley fawar joni jahangal sukaaɓe umɓeɓen enɗan sukaaɓe ndenne on ɗo nanngama fiyama ko fiya ɗum ɗu waddi ko himɓe capanɗe nayo ɗiɗo nanngama e nanngal majjum janngoɓe sappo e jeɗɗon tawa hen enɗan maire mo caaɗo o enɗan ni wi fawar jondu konda ni eɓe koyeɓe gaɗa wiɗagol gam batte ɓe jiita himɓe laatiɓe gaɓɓe oɗo gacce sekirɗe nanen Yahya Saydou Yahya Sadou maire mo caaɗoa
himɓe capanɗe nayi e ɗiɗo kam fadda nder maɓɓe sukaaɓe école sappo e jeɗɗi tawa nder maɓɓe ɓen kay fu jofama sey ɗiɗo gon keriɓe ɓen kay no nder junngo ɗiɗo ɓe kan woni bujjuɓe suka on yehi resoy no kuure gon gaɗa mum dow he himɓe toniɓe koreji policiru du ƴewtinaki kin no he hoore mum gam fii o fii non kulkiniɗo denle sey hiisa lobbo he gollidol e basira waɗe himɓe wuro juuju e sarusiiji kawjiiɓe filla wanginol goonga ɗiɓe he golle mum'en gam ɓe keɓa ɓe paama no ɓe jukkirta gaɗuɓe golle bonɗe ɗe he himɓe ɓe juuɗe maɓɓe tawa nder mum
fawar jonto enɗan maradi ni nder wurɗon enɗan nder gallure nden banguere wiyeteende inditirande bouse zamba ɗi ɗon wonno ko sukalel dewel ngel duuɓi tati kañum du konɗan ni tawa no maayi du konɗan wara noon wawi wiyede sabu no ɗeɗɗa fa mayi wiyat cukalinge wiyata kena usuna illum altinernde wonko ɗum waɗi ton enda ko ɗum waddu kono himɓe makko hono tewtinomo altinernde enda wonko o majjir himɓe makko ya nenene kayɓe tewtimo balɗe ni enda ɓe jiitaymo yerno baabi on haalir o wi jaati ɓe gatti fe e goynoɓe nder wuro ngol gam batte matuɗo suko fo haalna ɓe de ɓe jiita suko on enda nani ko baabi sukalel dewel mayigel ngel enda wi o wita kena larwanu Ibrahima
mi warta na wuro har yande jeego o lasara ba ko jottimi komi hambi jama are no heewi dambugal ɓaadi ƴamumi jamda nden ko mi andina wiide cukalel gon kam wara wattader buuturu gite maggel ita wakkati on ɗon mi yehi to polisiɓe fa mi andinaɓe ba ko jaami wondiraɓe an artiyan koni cukalel gel warani juuɗe maggel e koykoykoy no haɓɓi nder buuturu dum polisiɓe e lokotoroɓen gari ɓe eti ko etete fuu gaɗuɓe bononda o andaka amma komin gonminen eela allah nder julurɗe nokkuje fuu himɓe gaɗoɓe iri bonondaji ɗi fuu allah wanginɓe
nder galluñemen
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
birningawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere go'o fm
dolvel
do radio gorwol fm
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere go'o fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
damaske
do muriyal karkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeetati fm
buza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
magariya
do radio kitari
lamba hembere e go'o toɓɓere e joyyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu
no wontiri hannde yewtere men pindira yerno mbirunomi oni ƴeewtana filla luumo hono kollol ko waɗa dow filla ndemal e durgol e kala ko gollete e laddeji fuu inditarama sahel niger batu muɗum tataɓo o ontama keñal nde ennan ɗo galle ñame to wiyete faware jom parle duverne fijier ndenene kadi ɗum waddi ko faware jondu konno enen andi hono laamu leydi niger kañum won ko sigili ɗum hawtade e faware jom fedde hawrunde cuuɗi faware jondu konno ni ndemal e leydi niger yimɓe ɓiɓɓe leydi niger hewɓe gon ko gari potti e bato endan sen kettinon noon yewtere nde nomin ƴiwtinoyi on ton endan
ardiɓe sigila luumo kollol ɓe bi'i kan en nani belɗum ko himɓe kuybiti hakkillo mum en sanne har luumugo himɓe ujunaji nayo tawaɓe nder fii ndemal durgol e diyam ƴuwi seraji leydi niger fuu gari luumugo nani ko almoctar yusuf ardiɗo cuuɗi kawjiɗi fii ndemal leydi niger wi'ini
min keɓi garki leyɗe kewɗe hitaane hikka de komin giɗi woni himɓe ujunaji capanɗe joyo hawra to pottal amin ngal ko hokkatamin riba millioniji keme joyi golle ndemal huuno noon kono ƴeewa sukaɓe ummatore hana golle himɓe ladde tanno ndeni gurnan lobbal no hiɗa sayde ndemal jamani hokkama sembe no dow balbe reka ngam sowa hano bawɗe mum defol balla to goduɓe bawɗe
a aller dans cette direction
hoore haala cuɓaɗo hikka gal luumogo woni wattude jawdi ñiɓa leydi fa wooɗa ɗum du har lawol sigila leydi mawɗo ɓiɓɓe leydi niger ñamna ɓiɓɓe leydi niger luumogo du no lawol hawrude nokkure worre barkeji keɓeteɗi nder ndemal durgol e dow pete leydi niger nani ko wande babotoru ardiɗo sigila leydi mawɗo indiraɗo 3n ɓiɓɓe leydi niger ñamna ɓiɓɓe leydi niger wi'ini
l'un des objectifs c'est vraiment
komin gatti yeeso woni hawrindeji gonɗino gadda balla mumen gam gurnal lobban heeɓe nder laddeji gidal nata caka amin gam dabareji heeɓe hawrindeji ƴoowi leyɗe yaasi gari to pottal gal maroc tunisie en dey leydi niger e maroc joɗa kalen natan caka mumen gam moye fuu nafolo e bandum dabareji heeɓe nder fii ndemal guineji gollirɗi no ɗon dabareji ɗiɗo no ɗon gal leydi men ndi jogo hoore mum har fii ndemal
soit indépendant en matière de production agricole
luumogo jeɗɗire muɓɓere watta remoɓe duroɓe wonƴitoɓe kulle ko jeeya e ndemal e durgol joom en are gollirteɗe kollan kulle mumen gam ɗe ande ɓe keɓa duuɓe cotta ko ɗuuɗi e majje
non wontirɗon ɗo habaruji ɓe fulful tili sen mbiya assalamu aleykum mbalento jam waali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawatɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum